sọ ìjọba nínú ẹni òkun náà súnmọ́ àkúnwà ní ìgbé Dilili Petroleum Products Oil and Gas Limited. Èyí ìkùnà sùn nà lẹ́rí. Wúmu nne Chukwu gọziri agọzi lúnú n'ime ọ̀gàlànyè mmenu. Jìsi enyi ikenu na Chukwu echetawo unu. Gabanu n'irunu. Jọbụlegwu mụ wee jebenu. Enugwu steeti kedu na-esi atụka mpụta n'ime ya. Ganga ekene chief doctor Ugochukwu n'osobirinu. Ọnwụ atụ egwu managing director Jesus is the Lord and Savior Royal Hospital nke dị n'Ọba. Ọzọ Igbo ndụ 1 n'obi n'ọfịa ndị agụ na-esi agụ local government area Enugu State. Dr. Mi jisi ike n'ọrụ na Chukwu na-echetaghị n'ise emu ọgaranya eme. Kedu maka ezi oyi akụ gị? Mrs. Ọbịanuju Emeko. Nkiri mma nwahụ. Nkiri mma eze ego. Gabanu n'iru na njala kwesịrị unu. Unu na-eme ọgaranya eme. Chukwu dubeghị. Ị na-eje eje ka ị na-abata abata. Ezi ogo. Ka m jebe nu Lagos. Ka mụ jee kene ọyị mụ. Sam ordinary man. You go on the wall and over. Santos Nigerian Limited. Mwati Meleze. Ndiyo Menez Aurora. Electronics Gate Malogo. Nalab International. Mubwa Yiki Mubwa. Onwa Lundine Mwagala Nyeme. Lundine Mwagala Nyeme. Asini Fonye Pujafya. Ifonye Buja fene nuwa n'ofe ya baba ya nu. Bata na mmadụ bụ n'ụlọ mmadụ. Rote bata na ọfịa nu, onye ụlọ mmadụ ga-akpọ ya nu. Rọpụlụsịa n'ube nu, onye ube dị nke nsa. Ikezie n'aka ike ọgaranya pụta ilo nu. Onye ọgaranya ga-akpọ ya. Ada bụ ọgaranya bụ mbụ mega na-eme ọgaranya. Gambụlụ egwugwu ojebe nu. Na mmadụ nọ nọ na gureli. Mr. Augustine Munoso gure. Augustine Ogafo. Ogwefi. Akureuno. Ross. Ezu oyi ni Gadinu. Onye ọcha bịara Igbo. Daireto Adibo Electronics. Onye ọcha na Kọta Kọstọmọ. Nwanne mmadụ Gabanuru. Na nwanne dị na mba. Ọrịa e nwere injinia upright Ọnwụka aka Mr. MC aka na Lulumegwu na Fortman Studio. Ganye bata n'oji oto. Na mmadụ nọ n'oji oto. Na mmadụ nọ n'oji oto. Agbata obi onye bụ nụ nwanne ya. Ano Jotu na Nova Maka Mma. Mr. Sondo Kere Zio Imunu. Ochilosua Wanu Ne Jotu. Ochilosua Wanu Ne Jotu. director, Oyo Creator, Oyo Madabu Gala Iwan, Ayuka Kosundu, Jana Spirit, Oso Inga Manobu, Akuki Bakana Mbana Iwan, Achilles Wa, Wan, Rojotu, Ogara Yaku Mume Mume, Isona Nine Mogara Yaku. On your mind, what you money in the electronics? Oh, is it in your mind?
Is it in your mind?
No, super.
Is it in your mind?
I tell you, don't you? Is
it in your
mind? I'm not even a man. But if I want to be better than
you,
blessed money with blessed money. On your mind, no super. My mother, I
can't
even walk on the leg of a new room. Owolundana bo three wise men sino na goda yin bo godo ba kanje kenifa gambulo gumu ba to goda mulumunu oje leku mi phone na kanje no de so imunu eso imunu so dininu engineer chibuzo bi onyema iche dike one na noba
ise dike
papata ogora
ise dike
osofia one na noba osofia
noba
ni me
dike
chairman managing director
ise dike
CIC blood industry
ise dike
CEO Gemtown Royal Joint President General Ogari Welfare Association Obele Mwachukwu Gozili Gabamiru Nile Mwagaranyeme Nachukwu Agosigoyi Ochiba Nekeneyi Isike Nolu Nanyi Kwenazu Kezie Magifani Chukunu Ezio Imubinyo Ifani G on the matter. One, Nanoba. All your names. Nanoba. Open up what you do, Gabani. Deponi black. No tip on the name. The Duma Caprice. The Maker Ibe. Akaka. Onoba. Chairman, Managing Director, CEO, Prince Next Ventures, Akataka Chinuzo, Obelemwa Gabaniru, Notiba Nejetai, Kanyije Kene Father, Chief Henry Ruben Awubenata, Eze Ozo Ndoba. Asha Mitelaku, this is Nanoba, Governor Ndiobanine, Fado Nune Keneyo, Ono Ndiobanine, Kanjo Jene Mr. Dojuku, Dojuku Onyema, Wachine Melu, Wan Noba, Onyocha Dalibu, Ika Dilanyinu, in the mother and the men. Thank you, man, who let us go. Thank you, Jenna, Chimezie. Chimezie, Babu, Jesu, you won it, Abinu. Can, Onyoba. Can, Travis. And Thus, Limited. Visa, Machat. Ifeji, Malui. Abu, Inyente, Madu, Visa. Fati, Ejo, Bodo, Ibonu. On your man at Natara in Motor Pass and Stay Pass, on your man at Lagos State TV, Otobi Kalika Gabani, Ebesina, Longwoman Namule, Maniso Nifana, Kano, on your boy, Ezoy in Gabani, Niso Nandine Mogalan, you know.